Capanɗe joyi e tati. Annabi Ilyas.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah joom jam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol o lelningol, beele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin beltino feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere ɓennunde en mbittino e taariki Suleymani ɓi Annabi Dawuda. En jiino no Allah rokkirno Suleymani hakkilantaagu e gandal kewngal. E jamaanu laamu Suleymani, ko Yerusalem wonno saare ɓurnde yoodde e aduna o fof. Kono ko Suleymani darnuno e Yerusalem ko hay huunde heen ɓuraani galle Allah o toowde e yoodde. O mahirno on galle ko haa lomto tillisa ka Musa e Israa'iila en banno e nder jeerende he. Bindi ɗi ina kaala no laamɗo Suleymani ƴettirno hakke 2,200 gollotooɗo gollaniiɓe mo galle Allah o hakke duuɓi 7. Haa hannde ina yiye e Yerusalem kaaƴe mawɗe gonnooɗe e ngoroondi galle Allah mo Suleymani maano o. Caggal nde galle Allah o worta, yettinooɓe sadak ɓe kirsiino 1,000 dammuli e gayi, gonnooɗi annama danndoowo ponnooɗo arde rufa ƴiiƴam mum ngam bakkodinooɓe ɓe. Ko noon ɓe cenirno galle Allah mo ɓe maano e innde mum o nde. Caggal nde ɓe kirsindin jawdi, ɓe nduppi ɗum e dow sakkorde caka galle Allah o. Ɓe ƴetti wakande aadi wonnoonde e tillisa hee nde, nde naanna e suudu seniindu ceniiɗi e galle Allah keso o. Hono noon so yettinooɓe sadak ɓe njalti seniindu ceniiɗi ndu, ɗoon e ɗoon ruude daraja joomiraaɗo heewa suudu seniindu ceniiɗi e galle Allah ndu. Hono noon en njii no daraja Allah heewiri seniindu ceniiɗi wonnoondu nder tillisa ka Muusa e Israa'iila en banno e nder jeereende hee ka. Ko hono noon daraja Allah heewirnoo kadi seniindu ceniiɗi nder galle Allah mo Suleymani maano Yerusalem o. Jooni en mbaawataa haalde nguurndam Suleymani fof. Kono noon ngannde batane makko mbayaano no fuɗɗoode nguurndam makko ni. Keɗoɗe ko winndaa e deftere laamɓe adiinde hee e simoore 11. Maa en njii kadi e wonde haala Allah ceniika ka suuɗataa bakkatuuji annabaaɓe ɓe. Bindi ɗi mbi, Suleymani laamɗo o resi rewɓe heewɓe tumarankooɓe. Nde o naywuno, rewɓe makko mbatti ɓernde makko e allaaji goɗɗi. Ɓernde makko natti wonde e joomiraaɗo Allah makko no ɓernde Daawuda baa makko wonirno e mumni. Hono noon Suleymani mahi e haayre heetunde funnaange Yerusalem nde cakkorɗe keewɗe ngam allaaji rewɓe mum tumarankooɓe ɓe. O waɗani allaaji maɓɓe cuuraayi e sadakeeji. Nde Suleymani waɗi ɗum, joomiraaɗo sekani ɗum. Joomiraaɗo wi Suleymani, caggal a waɗi ko way noon, te a reenaani Aadam e sarɗiiji jam ɗi ndeentinmaami ɗi. Mami heɓtu laamu ngu e junngo ma, mi rokka ɗum gooto e sarwooɓe ma. Kono noon mi waɗataa ɗum e nguurndam ma, sabaabu nde baamma Daawuda. Keɓtanmi laamu ngu ko e junngo ɓiye, kono mi heɓtataa laamu ngu fof no wooruno. Mami woppan ɓiye o suudu wooturu, sabaabu nde Daawuda carwoowam o, e sabaabu nde Yerusalem saare nde cuɓiimi nde. Hono noon bindi ɗi ina kaalana en e wonde caggal nde Suleymani maayi leñol Israa'iila en woni e fooɗondirde laamu ngu e hakkunde mumen. Hono noon cuuɗi 12 Israa'iila en jaltuɗi e ɓiɓɓe Yaakuuba ɗi pecci pecce ɗiɗi no Allah wiruno ɗum Suleymani ni. Ko ɗum waɗi ɓe natti wonde leñol gootol. Jooni ko ɓe leƴƴi ɗiɗi, maanaam Israa'iila e Yuda. Cuuɗi 10 Israa'iila keeɗɗi baŋnge rewo leydi ndi ndenti nguni laamu Israa'iila. Cuuɗi ɗiɗi keeɗɗi baŋnge worgo leydi ndi ngonti laamu Yuda. Ɗiin cuuɗi ɗiɗi ko suudu Yuda e cuurel Benyamin. Yuda ko leñol Annabi Daawuda, ko e ngool leñol Allah wannoo fodoore nelde Almasiihu o e nder aduna. Bindi ɗi ina kollita en no ɗiin leƴƴi ɗiɗi keewirno laamɓe. Ko ɓuri heewde e Israa'iila en wondude e Yuda en ngonno ko laamɓe bonɓe, sabu ɓe nduŋtinooma joomiraaɗo. Ɓe ndewi diineeji leƴƴi taariiɗi ɓiɗi. E nder ɓeen laamɓe fof ina woodno laamɗo gooto ɓurɗo bonde e neegde e heddiiɓe ɓe fof. Mbele aɗa anndi holi on laamɗo? On laamɗo wiyetee ko Akab. Ko Akab wonno laamɗo jeetaɗiijo caggal Suleymani. E ko faati e Akab, bindi ɗi mbi, o tooñi joomiraaɗo haa ɓuri ko adinooɓe mo laamaade ɓe fof tooñno ɗum ko. o humani Yesabel mo ganduɗa ko bondo te yida hala Allah. O fawti hen kadi maade e Israila galleji e inde Baal mo leƴƴi taariɗi ɓiɗi ndewatno o. Akab sekni jomiraɗo sabu o ardima Israila en ɓe ndewi Allahji bolle puyɗe. Kono e on saha ina wodno neɗɗo goto nder Israila gondunoɗo e Allah. O wiyete ko Elias. Waɗi ñalawma goto Allah neli Elias e Akab lamɗo o. Hono noon Elias wi Akab, e inde jomiraɗo gurɗo Allah Israila mo ndewatmi o, ɗiɗo duuɓi garoji sawere wodata, toɓo wodata, so wona nde mbimi yo wood. Hono noon hakke duuɓi tati e feccere toɓani e leydi Israila. Heege musnge sari e leydi he. E simore sappo e jeetaɓere nde bindi ɗi mbi: caggal dumunna juɗɗo e nder hitande tataɓere nde jomiraɗo haaldi e Elias wiɗum, yaato Akab ngati mami neldu toɓo e dow leydi. Elias fayto Akab. Nden Akab soynima Elias wiɗum: ko an gadduɗo bomare e nder Israila o woni ɗo? Elias jaabimo wi: wona min addi bomare e leydi Israila. Addi bomare e leydi Israila ko an e galle bamma, sabu on goppi jamirojo jomiraɗo ɗe. Kadi a rewi sanamuji Allah biyeteɗo Baal. Joni noon noddu Israila fof ara joɗodo e am e haare Karmel. Noddara annabaɓe Baal 495. Akab waɗi nelaɓe e Israila fof yo rentu haare Karmel. Rendinori kadi annabaɓe wiyaɓe ɓe. E on saha Elias fay e yimɓeɓe wiɗumen: holde goppaton wurorade oya bange, ha ɓooya nguroroɗon oya tow. So tawi ko jomiraɗo woni Allah, ndewe ɗum. So tawi ko Baal kadi, nde won ɗum. Kono yimɓeɓe jabakimo hay hunde. Elias wiɓe kadi: ko min tan goto lutti wonde annabi jomiraɗo o, kono Baal ina jogui 495 annabi. Gaddanimin gay ɗiɗi, yo annabaɓe Baalɓe laabo hen gotiri. Cila ɗum, pawa ɗum e dow leɗɗe ngam wadde sadak cumateɗo, mbasa huɓɓude jeyngol. Minne mi fewna gondi ndi, mi fawa ɗum e dow leɗɗe, mi wasa huɓɓude jeyngol. Caggal ɗum ɓe toro Allah maɓɓe, minne mi toro jomiraɗo. Kala hen Allah jaabiɗo huɓɓi jeyngol, ko kañum tigi woni Allah. Yimɓe ɓe fof jaabi mbi: min jaɓi. Gayɗi gadda. Elias wi annabaɓe Baalɓe: cuɓanoɗo hen koye mon gotiri, gadoɗon fewnude ɗum, sabu ko onon ɓuri hewde. Toroɗon Allah mon, mbason huɓɓude jeyngol. Ɓe totta ngaari, ɓe pewni ɗum gila subaka ha nange e hoore. Ɓe goni e innude Baal, aɓe mbiya: Baal, jaabu min. Kono hay sawto goto ɓe nanani, hay jaabowol gotol ɓe keɓani. Ɓe goni e amde e sara sakkorde nde ɓe pewnuno nde. Hedde nange hoore Elias woni e toñjeɓe ina wiya: gulle dande dow, tawde ko Allah, mataw wonko mijoto, walla tawa wonko nangi, walla tawa ko ɗanniɗo, walla tawa ko ɗaniɗo mawfin. Ɓe gulli doole, ɓe ƴetti silamaje e gawe, ɓe ceeki ɓalli maɓɓe haɓe cilsilti ƴiƴam no aada maɓɓe wiiri ɗum ni. Nden yehi ha kikiɗe, ɓe ɓeydi kadi dulbitade e torogol Baal ha waktu mo sadak ñamiri foti waɗede o. Kono ɓe keɓani wana sawta, wana jaabowol, wana haymale mum. E nder ɗum Elias wi yimɓe ɓe: ngare ɓaɗoɗe kam. Yimɓe ɓe fof ɓadimo. Nden Elias woni e fewnirde sakkorde jomiraɗo firtanone nde. O hocci kaaje sappo e ɗiɗi hono limore yerodirde e cuuɗi ɓiɓɓe Yakuba mo jomiraɗo haalduno e mum golɗo konngol o. Ma wiye Israila: o ƴetti ɗen kaaje, o matoroy ɗumen sakkorde nde e dow inde jomiraɗo. O tarni sakkorde nde gawol bawgol nawde hedde 330. O fawi hen leɗɗe ɗe. Caggal ɗum o hirsi ngari ndi, o sili ɗum, o fawi ɗum e dow leɗɗe he. Nde ɗum yawti o wiɓe: kebbine paalinayi ndiyam, juppon e dow sadak cumateɗo he kañum e leɗɗe ɗe. O hiɓɓiti kadi o wiɓe: mbaɗe noon gongol. Ɓe mbaɗi noon gongol. O wiɓe kadi: mbaɗe noon tataɓol. Ɓe mbaɗi noon tataɓol. Ndiyam ɗam woni e walwaltude e taro sakkorde he ha gawol ngol heewi. nde waktu mo sadak ñamiri foti waɗeede o yoni, annabi Elias badi sakkorde nde wi, jomiraɗo Allah Ibrahima, Isaaga e Israila, yo ande hande ko an woni Allah e nder leydi Israila, ko min woni carwowo ma, kadi mbanmi ɗeɗo geɗe fof ko e yamirore ma. Jaabumi jomiraɗo, jaabumi mbele ɓeɗo yimɓe ina ganda ko an jomiraɗo woni Allah, kadi ko an artirta ɓerɗe maɓɓe. Nden tan jeyngol jomiraɗo telli duppi sadak cumoteɗo o, leɗɗe ɗe, kaaƴe ɗe e leydi ndi, kadi horni ndiyam gawol ɗam, nde yimɓe ɓe jiiɗum kañumen fof marɓi e leydi ngoni e wiide, ko jomiraɗo tigi woni Allah, ko jomiraɗo tigi woni Allah. Elias wiɓe, jagge annabaɓe balɓe, woto hay goto e maɓɓe ɓoccitu. Ɓe jagga. Elias yortiniɓe e mayel biyetengel kison, hirsiɓe ɗon. Elias wi akab, ngabbu ñama njara, sabu ngo idango ko idango toɓo. Akab ngabbi ngam ñamde e yarde. Elias kañum heɓoy dow cettam hayre kermel nde, ina toro. Tan asamano fof ɓawli kurum, hendu wutti, ƴiwonde mamare fuɗɗi fiide e leydi. E gonga, ngol darol kawningol ina heewi daraja Allah e bawɗe mum, te jarani ko eɗen ɓeyda hen haala gotka. Kono hade men sertude hande ciftoren ko annabi Elias wino Israila en ko, ko adi omo dikko annabaɓe Baal fenoɓe 445. O wi, holde goppoton wurorade oya bange ha ɓooya nguroroɗon oya to. So tawi ko jomiraɗo woni Allah, ndewe ɗum. So tawi ko Baal kadi, nde won ɗum. To adan ɗo, Israila en jabaki hay hunde. Kono nde ɓe ji e wonde Allah jomiraɗo jaabi motorogol Elias, toɓi jeyngol e sakkorde he, dental ngal fof marɓi suji wi, ko jomiraɗo tigi woni Allah, ko jomiraɗo tigi woni Allah. Ko noon annabi Elias wejniri diine Baal mo ganduɗa ko diine fenande e jeese yimɓe fof, o artiri ɓerɗe Israila en e jomiraɗo Allah mumen e nder ñalawma goto. Holko waɗi Allah jabali ñagunde Elias nde? Sababu ɗum, Elias ina yinno jomiraɗo Allah, te ina gonɗinno haala mum. Holko waɗi Allah jabaki ñagunde annabaɓe balɓe? Sabu ɗum, ɓe ñaganoki Allah gongere e gonga mo ganduɗa feñanino Ibrahima, Isaaga wondude e Israila en fof. Annabaɓe balɓe jiɗano haala Allah, te ɓe ndewanno tan ko aadaji diine maɓɓe. Aɓe coftuno e dewal aadaji maɓɓe, kono ɓe ndewano Allah gurɗo o. Ɓe mbaɗi gulali kewɗi e sadakeji, kono ala ko nafi. Ko ɗum waɗi coftal dewal diine maɓɓe firtano hay hunde, sabu ala hen fof ko yowitino e haala Allah. Hono noon en jiino no annabi Elias wiruno yo Israila en labo jomiraɗo Allah Ibrahima, Isaaga e Yakuba, walla diineji balɗi, gonga walla fenande, annore walla niɓɓere, lawol pewal walla lawol oñare, haala Allah gonɗukaka walla diineji neɗɗo ɗi daraki hay nokku. Ina wawi wonde hande neɗɗo keɗotoɗo ina wodi, tawa ko poɗɗo jabade e namnal annabi Elias ngal. Holde goppata wurorade oya bange ha ɓooya nguroroɗa oya to? Holde goppata wurorade hakkunde haala Allah gonɗukaka e aadaji yimɓe ɗi daraki hay nokku ɗi? Bindi ɗi mbi, hay goto wawa sarwude halifaɓe ɗiɗo, ngati ma jomum anyi hen goto yiɗi keddiɗo o, ma haɓɓima e hen goto hutima keddiɗo o. On mbawa rewdude Allah e jawdi fof lawol gotol. On mbawa rendinde dewal Allah e dewal diineji bolle puyɗe. Holde goppata wurorade oya bange ha ɓooya nguroroɗa oya to? Bandiraɓe, on jarama sabu keɗogol mon. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en jokku e bindi annabaɓe ɗi, te mbitten e darol kawningol patungol e annabi bannoɗo balɗe tati e nder reedu lingu mawngu. Bele oɗon gandi on annabi? Yo moƴere Allah won e mon, te miijtoɗon e ko annabi Elias wino Israila en ko. Holde goppoton wurorade oya bange ha ɓooya nguroroɗon oya to? So tawi ko jomiraɗo woni Allah, ndewe ɗum?